Nze kasita gwa suka mugumu jukira n'omulya mamba beromu yadote magana nga kibuno omu mu by'omukwano supidi nakwatamu
boy simanyi kyadirira mu by'omukwano natirira
gal simanyi kyadirira mu by'omukwano
obanafuna ntengereze
Awinta wewe yaba kumutima nonya zangula kopitina sifa yo wajaba.
So I see, don't you see, mutima kwa beite kugulwa laisi. You like it, all naughty, tele kuntanga tanga nga daisi.
Njade tebidi so boweringi, na ya tebidi so hatingi. Ninyuma nyo when you enteringi, na ye wafulu miranga you are crying.
Boy, simanyi shatirida, mubia mukwano natirida.
Girl, see my new job, did it up. Move your mouth, no.
Wanna fun on tengereze.
Tengereze. Antin taku gamula.
Zino tengereze.
Tengereze. Speed is so kokendeze.
Wanna fun on tengereze.
Tengereze. Antin taku gamula.
Zino tengereze.
Tengereze. Speed is so kokendeze.
Binje byampita konga ndi mwebyo. Nze ntya kudda mabega ndabo nsikansi konzizeyo tonka bye maziga
ze byanketa kati with a love I'm better yede tiri byakakeka sanyala kati maybe later
atendi kabati temugwayo mulino bubadi badi mutukubisa mitima kukira budodi mu following each and every nice
bona funa ntengereze
Zino
tengereze
Tengereze Speed is so kokendeze.